Popote, popote, wakilisha hii, tunapenda hii, inalusha hii East Coast, hatutak maku, kila siku mwetu siku ku Baf, liyo kwanza dinapanda, madem wanazidi kuniganda Hii kwa wato na uzimia hii, bounce na baf, no pee, no doubt Hey, hey, JJ, ni wangapi wanapenda hii, watu wote tunapenda hii Mambo yote ni kusaka keshi blow Mabitozi wana saka surely blow
Haina shaka wala dewa ndo manake Yani power mina ngawa pande zote Kama paper na daka mifuko ndo shatuna Sema na chotaka mishiko sige kata
Niko wote toa fagilia hii Bums na truck no P no D
Nishwani sikrayo Ote semeni oh
Yep yep yo pata kichwa lisi Bums na truck no P no D
Nainagi gezo Popote tu umri
Ebukasa, parume mume dumela Akutoka East Coast Ndokuchezi kwa pamoja Kwenye dance wa basela Wazimeni ona kama unaipenda Sema DJ once more Vendi get lost Autulisha, autubisha, autudetumesh Pandani party Wako masela kibao Wekula, kunywa, chukua de chenga Ladu zichenge kao tu
Oh yeah Kwa fagilia hii Bums na truck, no P, no D
Usiweze wala usijari Weekend leo ipo shwari Watu wote tunajivinjari Check check yo, ona na flow Mambo yote hivi sasa one Wenye fani wanarude one Muda ndiyo kwanza bado
Kika wata data na hili Wanyeshe wazi kwa kuhi metiki Magadibi mashariki na jaza marafiki Yelewa wazi kwa bomb so fataki Tunatawala na rap za kibongo Hadiko komesho kwenye mtuango Mdogo mdogo kwenye cash mambo bado Snea na cheza heko kama mido Anytime madam niko simple Mambo flani check to mapigo Shadow zetu ewani bado zipo Usikose request uwimbo
Kwa wata tofa gili ya hii Bums na truck no P no D
Ote so many oh
Yep, yep, yo, pata kichwa lisi Bounce na truck, no P, no D
Nainavigezo Popote tu umri
Pinotti.